passo, vijana baru baru, yeah. Ukinipanda wezi shuka, shuka. Ikitwa wezi ruka, ruka. Kutoka iwezekani, hani. Kwangu ni kwako ndani. Ata ufungwe shuka, shuka. Wakushuke matuta, tuta. Na kuone yanga mbali. Mimi ndo mwenye mali. Nataka tabibu, anitibu. Jumwalimu, hanajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Ona majaribu, majaribu. Ya usiku, unainama. Sina nguvu, mwenzako sina hali, hali, hali. Usiende mbali, mbali.
Nimeguzwa mahali, naka utamu flani. Na kama ni wewe, ongeza paka nile.
Una lift my mood. Umenitepa na umekwama kwangu. Nikioma vitu, nipe vitu zangu. Yeah, zangu aziezi shuka. You complete upumbavu wangu. Mama mia tumia mamia zangu. What a sight, I got my eyes on you. On you.
I close my eyes now. Akilini na waza. Furaha ntaipata vipi? Meza yangu inahitaji viti. I speak my heart. Nimekosewa na my human pride. Na nimeona vile love is blind. I pray to God nisimiss my sign. When love comes my way.
Nataka tabibu, anitibu. Jumwalimu, anajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Una majaribu ya usiku. Unainama na simama. Mwenzako sina hali. Usiende mbali.
Nimeguzwa mahali. Naka utamu flani. Na kama ni wewe,
kama ni wewe.
Ongeza mpaka nile.